This is the Mahikeng FM podcast.
Dr. Dumileo mo mosong ono re tle go ka seka seka tsedimo tsedi ka tsonye le gore di botlhokwa gompieno re bua hela ka kabelano motso gompieno kabelano ya di retse di farologaneng tsa mmeli motsatsing la gompieno lo wena ha le gore o na le potso jalo re bua jalo ka go nela na utlwe fa le fa le go te mang o neelana ka sebete jalo mang o neelana jalo ka phiwo
le dira ka re ke gifting hela
ke ka mokgwa re biditse motho o maleba ha doctor
a tle go e sekaseka
bo sele doc o ka dumedisa le moreetsi wa
maikeng thobela le kae
no
rohone o kae
andi hona ke dumedisa le baretsi kwa lapeng ke tshapa le itumetse yana go mogotenyana ke tsentse jersey ka gore go ntse go letse dimatsatsing but it's like it's warming up
o yellow melo matsatsing la gompieno
ra pere di blow shoe ka kwano
ne ra pere di blow
shoe
ke metse le mme wa motlu
ya bo ya bo ke tsentse ke le khatele go di ya go ba mo Facebook e yone
ba bo ke nakwe tsa tselo go piene re bua jalo ka organ donations gongwe fela re ka isimolla gone fo gore ga re bua jalo ka go donate jalo di organ ra be re bua ka eng
gore ke isimolle topic e gore ke kope was because ke na le patient to do o tla ba kra stem cell donation ya gagwe ya bone marrow so ke ngwana le nna ka gagwe ba leng gore ba diagnose tse ka a condition e affecting bone marrow ya bone and therefore the blood cells tsa bone ga di kgone go dira sentle so every week tshwantse a tsene ko sepetlela nang tsa tshelwa madi hela yalo so the cure ya teng ne le gone gore a kry a donation ya teng bone marrow stem cell donation and the stem cells basically ke di cells tse di tsewang tse le gore di teng mo mmeleng tse e leng gore di kgona go nna any cells so you take them and then under whatever circumstances and whatever they can develop into the cells tsa di-muscle or cells tsa di-nerves and cells tsa whatever so they regenerate whatever area of the body that could be diseased or damaged or whatever like for instance years ago ne go te go ka tsewa di-stem cells tsa di-sharks ba tsenye mo bathong ba ba leng paralyze ba sa kgone go tsamaya be ba injecta mo spine and then e be regenerate and then be ba kgone go simolola ba tsamaya ba ba gologetse so it's part of research gona anong there's also the controversial ya gore bana ba bana leng body cerebral palsy or autism and things like that they get stem cell donations and then suddenly by cured and things like that but anyway ke di research tse di diragalang ko di country tse ding rona mo South Africa we use stem cell primarily for tsone di donations tse tsa like for instance bone marrow ya ka ngwana bana le that problem so basically how are an organ donor organ donation is when you donate your healthy organs house zo o tlokofetse and akere ga se tlo tlo go di dirisa if your organs are still in great condition di santse di tikanetse bona so standing ya ka tshogile house tsene di tikanetse then let's say gona le motho le gore o na le some chronic disease like for instance liver disease or pelo e sa direng sentle tlhokang go a tlhoka pelo e ntšha then o tlhokofalang o batla tsa tse e leng tsa gage be ba di tsenya mo go motho o
tsego
di dirisa mo seko yang di a go jewa ke diboko
di a sala di sala lefatsheng lena
yanong gante ga gore gore doc ga ke setse ke didike robetse boroko baka ba bohelo sengwe le sengwe sa ka ga se eme
sengwe-sengwe sa ema that's what ba di tsaya before o dira okay let's say for instance ke fa example hela let's say you motho wa di-motor bike and then o bonna le accident and then mo accidenteng yo bonna brain dead e le gore boko ga bo sa tlhola bo dira mmeine gore ga o tle go tsoga mare ba kgona go keep on a ventilator if you're an organ donor ba go keep on a ventilator gore at least ditokololo tseo tse di tle go tsewang di tshwantseng di kry-a madi di kry-a oxygen then when the time comes ba di tsaya ba di ntsha mo go wena and then ga go na le motho kore ba emela pele gore ga e le gore go na le you are a match with somebody o di tlhokang those particular organs or gona le batho ba di tlhokang a kere gona le a list e leng gore it's national and an international one as well so ha ba bona gore sebete-bete ebile ke o mo listing ke o matcha this guy then ba motho wa tla ba mo prepare go ya operationing and then ba tsaya se e leng sa gago be ba tsenya se a se tlhokang be ba tsenya mo go ene and then once go fedile then be ba go ntsha mo ventilating then wa ka nna wa zaya so yes it's a very tricky thing and unfortunately it's a very important thing as well because batho ba bantsi ba tlhokang di donations list e telele ba bang ba feleletsa ba tlhokofala ba ise ba kry-e a match but the challenge gape ke gore rona batho ba bantsho ga re rata go donate. So gona le ba buang gore you know ke batla go tsama ka tsone ba dumba ka senkitse ke tsena kwa le ke sa tshwara ilo
tsa. O tsena pelo. Koroz na pelo a swanga na rona.
But the ethical question in re re discuss a khanti le ke le gore what about that mother who had a child wa sebete se le gore ne sena se sa dire and as a tlhaloganye gore medication is not to cure but that medication is just to keep ngwana antsa le shapo until the time comes but the reality was that ona sa kre donor because of ga gona enough gateken donors
maybe bile to address yo nolo gore fetse go bua ka yone doctor gore rona from different cultures from different traditions rena le gona gana gore okay gona letseleng gore di ka nna teng with regards to organ donations maybe fela to address some of the misconceptions tena gore di teng le go ka ritibatsa maikutlo gore nya go siame go ka nelana jalo ka di organs.
So to be a donor you have to be at least between I think age le gore you can consent because you have to you can do it while you're still alive you can register and robo kra karata so that you carry that with you all the time gore if anything happens wherever you are but it's okay this person is a donor. You have to be healthy, you have to not have any chronic illnesses or not on any medication and all of those things. And obviously you have to be gore o dumetse ga ile gore o maybe ga ba nna donor at the time or you are a donor o tsela you must also inform your family gore mo willing or le bona ba bolele ka molomo gore guys ga ke tlhokofala ke kopa nna dilo tsa ka di donateweng. So the organs are very safe and obviously there has to be a match because how create a donation from somebody then they have to suppress your immune system gore go nna go amogela that gift that you're getting from another person and then after that it's like lifelong medication and stuff that you have to take to make sure you're suppressed. So a gona khang gore ibile it's not even khang ya gore ga o ka kreya a donation from lekgowa ya nong gwa go change something whatever ba shaba hela just that genetic structure le gore it's a match between wena le the potential donor because even within the family o ka nna le several people le gore they're not compatible with you o bo a go kreya motho eno gore o tswa India ana le lo we tlhokang gore sebete se o se tlhokang and then wa go dira yang ga go le yalo. So it's important gore ha ibile re sa emela gore go ne le motho o lwala molisikeng ha o khona go and just find out hela gore can you donate just stem cell donate that money all the time and I think I would encourage gore batho ba ne di donor study organs you donate the cornea you can donate the heart you can donate the lungs you can donate the kidneys you can donate the liver even skin they can do skin they can do a lot so quite change technology is really honestly pretty awesome
ya nung doctor ka bukhutswane ha ke itse gore go ya ka wena ja ke bile o lengaka a ke sengwe sele re go reng rona batho ba ntsho ra se dira go le gantsi
but tsawana tsa ba rata go donate bana le ya ka ke buile ke re bana le gore ha ke tsena go godimong modimo ka senkitse gore ba dimba ka sen recognize and then I sure gore ka ba ba amogelang di donations as well gore ba ba kae because gona le ditumelo tse dingwe gore ga di amogele donations like ba Jehovah's Witness have a great organs and then le rona I don't know as a cultural thing gore yaka ke bua kere bo ka tsa o kreya sebete sa lekgowa maybe ka tla re nna ke batle sebete sa lekgowa type of thing so rona le those things di re blockang di re thibelang gore gone go nna di donors and it's a very important thing because there's a lot of people out there ba ba talking to so e leng gore ka efa bona rona le itikanetse yang you're healthy sebete se itimetse di pelo di
Yeah, you tell her that you are going to get her. You need to feed the animal more.
They do everything. I mean, even penis. You know,
you can donate.
Yes. So,
hey. Technology.
Go na le moretsi o buditseng botsene ke re ke tle go e botsa doctor, ne? Ya gore ke khona gore ha ke neelana ka sengwe saka ke donor khotsa ke no like gongwe ke go neela kidney for example khona le bontlhabongwe jwa machapira a kea bona
no it's
donation
you don't even need to know your donor because ano ha simulate nya di chalete yes gore o tla re tla tsaba go dira ya no because motho tla bo
rona ra go baleletse o tsama ka sebetsa ka motho
No,
because
no,
no. It's funny that Mr. Nico Wabota coincidence celebrity Wabota for screenshot it. You can actually sell your organs. Can I get the cash while I'm still alive? Yeah, no, today we're going to work a donation.
A tshwantse neng pele fela gore ga motho yo e ka ntse o bua motho o tlhokafalang fela kgotsa le nna lake le nomalelana ke kgona go share kidney yaka ke share le somebody.
Ga o na le renal function di kidney tsa go di dira sentle ga re rate gore
ga ke go nna le bokoanna.
Ha ile gore o healthy and the kidneys are they functioning very nicely, then you are able to donate at least one kidney. Listen, bit, you don't donate, you don't need to donate the whole liver. You can donate just one lobia thing and then you know it's like direct something you dire. I think the only things obviously tsene gore ga re khone go dintsa would be obviously the heart and the lungs. But other things can be done. Even the skin, you can do it all your life. So the cornea. Well, who wants to take a dukuni and someone about food for a lot of food type of thing? You can do that as well.
A parent. Yeah. Yeah. It's okay. I'm going to get born and I can see him. I can born and I can see him.
If that was the case, then we'd be seeing a lot of children but born with blind parents. So.
Also, if you have a baby, I think you have a baby. A newborn baby.
How can I let down? That's we see. We don't understand. People, or they don't appreciate this world that much. Come on, going. How can I go? Baby, you know, everything is healthy. How can I talk? If there's a baby out there, all talking, the whatever. Please, people, move. It happens. It's just that in our culture, haridi lozo because of our beliefs. But I would encourage, you know, you never know. You know, sebetezako could be saving your cousin, or your kidney could be saving, you know, your mother. So kanya konenzere erna haritlo kuzana mudi lonzo because badimo batangala. Maybe it's a discussion that we should have with traditional people as well. But sebetezako, okay, what would be the consequences? How gadi rayalo? But there's no problem so far. People ba mogela di organs from other people. Of course, kutlana le turinya na tsela tsa gore ke be ke kreya organ ya motho ke sa mutsi. Next thing ke ne ke rata ke sa rata stone ya nskill like ke rata kone ntse ke na gemere thata type of thing. Oh, you know, you've heard such stories, you know. So I think it's one of those things that need to be researched. But so far, how could that donation?
Ebile re santse re le mo wena doc gongwe ko wena o itseng gore ke eng se e le goreng go neelana thata ka sone according to research ke spam ke sone se e le goreng spamme ke sone se e le goreng go neelana thata ka sone ke re
doc. Itse ba ke ballless donation eo because mo South Africa we don't have we do. But it's
I'm not popular thata.
I think it did that particular research because now she believe the organs. Oh, you know, like the patient is up, but not to talk in those particular donations or organs. So those are the.
I don't know.
Morning, Mafieng FM. I'm a little bit worried. Ne, how donate? Or donate free? Wabela. Baba tlhokang, yes, it's a good thing. But why the doctor di tlamele di dire operation yone ya di transplant e nna gore o kry operation a teng e batla madi a mangwe a tsisibanyang tlhogo gore o etse keng o kry ebile motho a lusa bophelo ba gage because of a sena tšhelete operation just because of they know gore bone ba sega fela motho ba roka ba tsenya fela soso ba se golaganya ka ditshika gore go diragalang ga ba operata mo. Why it amele chalta teng ne a dipoko why go sane le tlakere maybe ha ke itse standard amount a gore maybe how the operation at least e start mo kae e fitlhe mo kae because gona no ma South African we are dying. The next thing ha rena chalta di operation ba bang gabana di medical aid ba bang gabana yone chalete at all they are unemployed motho o gona go lose bophelo ba gagwe because of a sa gone go afford operation. Why tlamehile who or health ge mo South Africa why ba sa consider gore ba fokotse di rates tsa operation
I think it's a very sensitive procedure, number one. So obviously I'm not looking like the cost that thing in private will probably obviously be more because it's private. But in public as well, remember that it needs to be subsidized. So they don't just look at the procedure, they also look at the aftercare as well. Because there's no point to get the clean water and all of that, and then at risk of infection because there are complications associated post donation as well. You have to take care of the organ, you have to take your medications to suppress that immune system. So how much I do la kakala, maybe I do la go kakala go ting ting go akona mutlakasi akona mizi akona ing ubumu fine organ. 2 months later or 3 months later, oh boy, I'll go to work because that organ is failing because of whatever reasons. So with regards to the procedure, Gamus Petele, it's usually associated with the facility. High local private, Vela Vela, it's going to be a bit more expensive. And if, you know, those are other things that you're digging, you know. And then high local public, I know we obviously also want to make sure we take all the necessary precautions. Unfortunately, those are very, like, a sensitive procedure, so type of thing. So I can't answer for, you know, why I say, charge up, and all those things. But I do say the aftercare is important, and they look at that when they have a criteria. There's a criteria. So those are the things that they look at afterwards.
Yo, doc, Okay, Doc Tlhola Sentle,
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokotelo, Saluaho.